mana 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 di. Poca doba.
Country
hat music. Napatanga punchline kistone. Nika ni batting. Nisha kisanif. Nisha kingati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Alo alo. Punchline kistone. Nika ni batting. Nisha kisanif. Nisha kingati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Alo. Dawa ya moto ni moto. Kinkulia moto na mchoma. Na mtandaza na mocha kobedi dormant. First priority tabaki kuwa dollar. FY, aisezika na informer. Kangara za loan, wananga mido. Najitafti ya solo, mini lona. But kona mbogita kusundo kiningora. Fully active, kuna malines na chora. Underground na masira na roga swana kama fish dis. Zote qualified as disgusting. Tukitoka boom brush ni after party. Tukibumburua ilikuwa ni practice. Dem denga mamunjo kitaka chuma plastic. Dark skin lakini fige metoka Spanish. 9 to 5 shingoni mboka tulhepa matrix. Wila nasambaza ni kami via matrix. Niliosha mwere soon kageuka op. There is a lot in my parking lot. Nimefanya a lot lakini siezi dhubutu kurudi nyuma. Naogopa kugeuka salt. Neza kuzamisha chunga nimeja float. Kasi na dose siezi maintaining dose. Kini mblei nafunga mambo yako jalishika tulikuwa close. Hini real life ni charge si soap. Na nifota kama bi nilimsho. Tamshikia mzinga. Reverse psychology na minyezi ni njima. Kolabo neza wai ni venye nimejificha. Lyrically ill bila tiba. Kiona GLE East tutaniona lakini mindio ona. Rusha moe badaya ukeme meza baking soda. Nikani lahana fomba una wai focus. Venye na ball segeto na nita bola. Donga machazi bado na nita mkora. Mkia kopori ya nyuma ndo neke mbele mola. Nimejaza ma X mexplore kama Dora. I told a song unauti nileteza uto. Punchline kistone. Nika ni batting. Nisha kisanif. Nisha kingati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Alo alo.
Punchline kistone.
Nika ni batting. Nisha kisanif. Nisha kingati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello.